Jo, Jo, Jo.
How binadamu, binadamu gani? Oh, how binadamu, hawana shukulani. How binadamu, binadamu gani? Oh, how binadamu, hawana shukulani.
Watakesha vilingeni,
kutupia majini, ili wakuone unafeli.
Na wengine watasema unalinga kama nini,
ili wakuone unafeli.
Kila binadamu na mzigo wake, kila binadamu na mzigo wake. Ukipata pesa marafiki ni wengi, ukikosa pesa zinakuja fitina.
Wapambe nuksi nuksi, kila siku wanakunja.
Oya we, wape bao la nyuma.
Oya we, oya we, oya we.
Unaocheka nao, unaokula nao,
kumbe ndo adui zako.
Unaofly nao, na kuvimba nao,
kumbe ndo wabaya zako.
Unaocheka nao, unaokula nao,
kumbe wabaya o wao.
Unaocheka nao, unaokula nao,
kumbe wabaya o wao.
Kikulacho kinguoni mwako, simwamini rafiki yako, hata kama ni ndugu yako.
Yani bora kuwa peke yako.
Wewe hao binadamu, binadamu gani? Oho, hao binadamu hawana shukurani. Hao binadamu, binadamu gani? Oho, hao binadamu hawana shukurani.
Watakesha vilingeni,
kutupia majini,
ili wakuone unafeli.
Na wengine watasema unalinga kama nini,
ili wakuone unafeli.
Wanaishi kwa chuki, wanaishi kwa wivu, binadamu leo juu kesho chini. Sura zao zimevimba kama nyanya, wanakesha kwa ganga kazi ya wana. Watavunja nazi njia panda, ukose kazi ukose pesa, wape dole la kati.
Sasa chuki za nini, chuki za nini, chuki za nini? Sasa chuki za nini, chuki za nini, chuki za nini?
Wewe
nimeona wengi wakipanda, nikaona wengi wakishuka. Muda ukifika hamna mana, kila binadamu atabeba mzigo wake.
Kikuoni mwako, simwamini rafiki yako, hata kama ni ndugu yako.
Yani bora kuwa peke yako.
Wewe
dance, 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 dance.
Mikono juu, look at you. Mikono juu, look at you. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Dance, dance.